cheki biti na vipiga nitakapo hadi off beat flows kama jiga kama Jacob JCB. Ndo maana wa masela wakiulizo waga hawaji compare with me. Wanadai P hata flani ya kufiki, tutamomba chibwa kusign WCB. Ujuzi mwingi hadi basi ambishi, na pochi limeloa michuzi kama shati la mpishi. Wanani farm through the flows I got, siko kwa topsi zao but the topest knows I'm hard. Lala pema complex, Simon Sai, when the time comes bilo bish I'm gon' die. Tutamit bro, hebu ngoja kwanza nizi speed flows enye high price, nije kukamata big dough. Marapa wengi wanazuga kumtaja Mungu, ila kiona umepata dili ya mavumba wanabana. Squeezy na cheza kote wanachana, pia na imba and I'm good. Sione anayejifanya kunipinga, si tunapiga kazi and we don't play. Na ukitaka beef nami man, it's okay.
Wapinari, nichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, nasi chanji, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga, sisi lomba pia na tunawajulia dima. Kwani nani anapinga, bishu endilia na bindira inapipia.
Yeah, kauni jui vyema nilete wazim kwenye noti. Ndo utajua kwa nini wanagawa ndim kwenye boti. Natoa hukumu kama vile Akim kwenye koti. Wejifanye kichwa gumu lete steam za mimoshi. Na usangaze vita na mimi dogo, mana ntakuzima kama umekumbwa na jini chongo. Hasa kama huna afya mwilini madini zogo, na kisura kama wasi wa jeshi nchini Kongo. Napiga saluti kwa masela, maboya boya hawa peperushi hii bendera. Cheki na vyochana sana dima mluki na wakera. Na tibua arusi kama vile nyuki kwenye shela. Ila jamani hii tasnia ina walaji, wakikupatia wanakutumia kama mradi. Pesa zako zoto na jimiminia kama maji, na ukisha fulia wanakukimbia hauna kazi. Squeezy ni na mtoto nimekua, sikia hata na vyochana yani voko za kishua. Na si baba iki man, kila mnoko na nejua. Niko hambo ila ukiletea chupa na kumbua.
Wapinari, nichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, nasi chanji, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga, sisi lomba pia na tunawajulia dima. Kwani nani anapinga, bishu endilia na bindira inapipia. Wapinyagi, wapinari, nichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, nasi chanji, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga, sisi lomba pia na tunawajulia dima. Kwani nani anapinga, bishu endilia na bindira inapipia.